ile song ya Tupac. Juni upuzi kuthika juwa kitu fai kuikumbuka. Ati checking my fans, wangapi umewaangusha. At the same time ufikirie vile album utaiangusha. Chakondesho kuwaza ni wapi utakuwa in future. Na ujui utakula nini the next 5 hours na kuja. Na present ni leo unafa kuifungua na umechifunga. Na jana mali step ulitupa rudi mali ulianguka. Chipanguze joishi leo smile. Your life ni sai sai.